Abaka batula kachika parliament ya kalondo le nsasanya yensimbi ezomu omusolo bawuniikiridde oluvannyuma kizuula nti minisitule evunaanyizibwa ku byobulimi n'obulunzi okunno ku ogatta obuvubi etubidde n'amabanja agali mu buwumbi ate nga tewali ssuubi eri ababagi banja okufuna ensimbi zaabwe olw'ensonga nti ne mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ensimbi zino tezaateekebwamu. Baadhi balabiseeko eri akakiiko ako abakungu okuva mu minisitule eno nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Retired General David Kasula Kyomukama okubaako by'annyonnyola ku birumira ebyalabikira mu alipoota asaabalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2024-2025 abaka bagambye nti tebayinza kutunula butunuzi nga bannayuganda abaasakirira minisitule eno ebintu eby'enjawulo omuli endokwa n'ebirala nga tebaweereddwa nsimbi zaabwe. Ssentebe w'akakiiko kano Honorable Goretti Namugga ensonga azinnyonnyodde.
Ekisooka, ministry eno eyina amabanja ga billions 2.6 ng'abantu baagiwa ebintu oli yasupplying eddagala lya kalusu oli yakola oluguudo oli yasupplyinga stationery abantu abo nga sibasasule billions 2.6 naye mu bajeti yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi guno tebalinaamu wadde 10 kyebagenda kusasuza billions 2.6 kitegeeza nti bannayuganda abaakolera ministry eno emirimu egyo ate nno nga mwe mwali n'abantu abasupplying endokwa z'emmwanyi mujjukire nti UCDA badges of ministry niye ali eyo nga wasupplying endokwa z'emmwanyi tosuubirwa kusasula weno ministry tennalowooza kukola ki okukusasula. So ministry ya finance tugenda kugisinkana mu ngeri y'enjawulo ennyonnyole lwaki gavumenti yeekobaana ne ministry eno okunyaga bannayuganda zino bilioni 2.6 sente nyingi nnyo bannayuganda bagenda mabanka ne beewola ebintu byabwe babiwambye niye yo ministry kubanga baamala okugikolera tefaayo oba banyadde oba banyagibwe.
Abaka mu ngeri y'emu bennyamidde lwa ministry eno okukola emirimu gyayo mu ngeri ya kasoobo ebintu bingi ne bizingama omuli obutatuusa ddagala lya kalusu gye balyetaaga mu budde n'ebirala bingi era Namugga annyonnyodde.
Bwe bubokisi buno obutambuza eddagala lino bagende bagemente nti wadde eddagala lyaliwo naye ng'okulitambuza lutalo kubanga process teyaggwa mu budde. Ekyokubiri nti kitegeeza nti sente zaffe zaali redundant omulunzi eri alinda ente ze bazigeme naye minisitule wadde eguza eddagala tesobola kudikozesa. Ekyobulabe nti minisitule eno yalemererwa okudisbursing oba okuwa okugenda okukozesa eddagala vaccines za million doses million 3 nga tesobola zitambuza zisigadde mu store naye ng'abalimi beetaaga services zino. So kitegeeza nti ministry mukobaana erina ery'okulaba ng'ente z'abannayuganda zifa ezaalwala kalusu ministry ekoze kinene nnyo era nsobola okutegeeza bannayuganda nti ne sitowa mwe batereka eddagala z'abalemye okuzimba mu budde sente ne zisigala ku account.
Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Retired General David Kasula Kyomukama n'agamba nti ekibadde kibalemesa okukakala by'obulungi emirimu gyabwe kuba balina ebibasoomooza bingi wabula ono asabye abalunzi okujjumbira okugemesa ebisolo byabwe ekirwadde ekyakalusa okubanga kyamutawaana nnyo eri ebisolo byabwe.